David on this one. Wapita na kufuna chikondi kwa paka Just as a leaf is to a tree, baby. Ndi wanifuna to breathe. Tipo ndiwe okongola na chikondi chako cheve ni za londola. Chikondi chako cheve ni za konka. Come with me. Ningo vina pona kanyimbo. Trust me. Na vela musha uli singo. Come with me. Ningo vina pona kanyimbo. Trust me. Na vela musha uli singo. Come on and do the jumbo.
Do the jumbo dance.
Do the jumbo,
do the jumbo dance.
Come on and do the jumbo,
do the jumbo dance.
Come do the jumbo,
do the jumbo dance.
Tima wanga onkala okondwela. Nifuna nikuone share that that's love. Even after a broken heart, ndipo ndiwe okongola na chikondi chako cheve ni za londola. Chikondi chako cheve ni za konka. Come with me. Ningo vina pona kanyimbo. Trust me. Na vela musha uli singo. Come with me. Ningo vina pona kanyimbo. Trust me. Na vela musha uli singo. Come on and do the jumbo.
Do the jumbo dance.
Do the jumbo.
Do the jumbo dance.
Come on and do the jumbo.
Do the jumbo dance.
Come do the jumbo.
Do the jumbo dance.
Come do the jumbo.